Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru muri kumwe nange Venuste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera ku hirya no hino tujye mu kandi k'ibiyaga bigari, nyuma turaze gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru avuga rya ntindo ku isi, abantu amagana baguye muri Arabia Saudite bari mu ruzinduko rutagatifu rw'abayoboke b'idini ya Kisilamu bazize ubushyuhe bwinshi. Ibiro ntaramakuru AFP byatangaje amakuru bivuga ko byahawe n'umudiplomate wo mu gihugu cy'Abarabu agaragaza ko abanyamisiri 658 bapfuye. Indonesia nayo yavuze ko abanyagihugu 200 bapfuye. Ubuhinde bwavuze ko abapfuye ari 96. Ibindi bihugu byapfushije abantu ni Senegal, Gadu, Sudan, Pakistan, Yordania, Malaysia na Irani. Ikinyamakuru AFP gikomeza kivuga ko abagera kuri 600 bapfuye mu minsi 2 kwa gatandatu igihe abakuru rugendo rutagatifu bari ku musozi wa Arafat no ku cyumweru igihe bakoraga urugendo ahitwa Mina mu muhango wo gutera amabuye shitani. Abantu bagera kuri 42 baguye mu bitero by'indege byagabwe mu majyaruguru y'intara ya Gaza, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters byahawe inkuru umuyobozi w'ibiro bishinzwe amakuru mu mutwe wa Hamasi, Ismail al-Tawabta. Yavuze ko abantu 22 baguye mu nkambi ya al-Shati, abandi 18 bakagwa mu mazu yabo arahitwa al-Tufa. Itangazo ry'ingabo za Israel byavuze ko ibitero byombi byagabwe ku mazu akoreshwa n'umutwe wa Hamasi. Perezida wa Liberia Joseph Boakai yatangaje umutungo we nk'uko abisabwa n'amategeko, yerekanye ko afite amadolari 970,000 n'amadolari 419 ari mu mazu atunze kuyemo amadeni afitiye abantu. Amategeko muri Liberia asaba bamwe mu bategetsi kuvuga umutungo wabo mbere yo gutangira akazi, ariko ntabwo baba bategetswe kuwushyira ku karu. Amakuru yose mushobora kongera kuyumva kuri wa eshatu akadomo radio tuve wa akadomo koma. Ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byatangiye mu Rwanda kuri wa gatandatu. Perezida Paul Kagame, umukandida w'ishyaka FPR riri ku butegetsi, yatangiriye ibikorwa byo kwiyamamaza ibusogo mu karere ka Musanze. Gloria Tuyishime.
Ibikorwa byo kwiyamamaza bya Perezida Paul Kagame byatangiriye mu karere ka Musanze, nk'uko wari ubivuze, ariko byatangiye mu by'ukuri kare cyane mu gitondo. Nahageze saa 2 zibura iminota mikeya, ariko nasanze mu by'ukuri stade yuzuye busogo. Navuga nti abaturage bari baturutse mu turere dutandukanye, ariko hari n'abandi, hari diaspora, hari abandi baturage b'abanyarwanda baturutse mu bihugu bitandukanye bari bahaje mu by'ukuri kugira ngo bamamaze umukandida wa FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame.
None se Perezida Paul Kagame waruje kwiyamamariza aho ngaho ibusogo, yabwiye iki iyo mbaga yose yari mutegereje?
Yego, urakoze cyane, yabashimiye nk'uko asanzwe abikora nyine mu matora cyangwa se mu kwiyamamaza ko bongeye kubonana bari baherukana kera by'ukuri. Ariko icyo yababwiye by'umwihariko mu matora, yababwiye ko politiki ya FPR y'ishyaka rya FPR Inkotanyi ari ukugira ngo ntagire umuturage n'umwe usubira inyuma cyangwa se usigara inyuma, ni ukuvuga ngo abaturage bose batere imbere kimwe kandi byuzuye. Oge yabyivugiye, yavuze ati twagerageje gukora ariko byose ntabwo twabigezeho.
Akazi kose mwanshinze mu myaka ishize nagerageje uko bishoboka ndagakora, muramfasha. Ibitahagenze neza ubwo namwe mubifitemo uruhare.
Rero yavuze ati ntabwo twabigezeho, niyo mpamvu tugomba gukomeza gufatanya kugira ngo tubashe kubigeraho. Mu byo rero abaturage bambwiye batagezeho kandi bifuza by'umwihariko harimo amazi n'amashanyarazi. Nk'abo twaganiye mu bo mu karere ka Musanze bambwiye bati hari imihanda dufite ariko nta matara arimo, bivuze ko umuriro w'amashanyarazi utaragera mu duce twabo. Abandi bati dukeneye imigezi nko mu mirenge ya Bigogwe muri Zanyabihu, baravuga bati ntabwo dufite amazi ahagije.
Umukandida w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije Frank Habineza yiyamamarije mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana, inkuru irambuye asumutakaboye.
Ibikorwa byaranzwe cyane no gushyushya abaturage bari bitabiriye kumva imigabo n'imigambi ya Green Party binyuze mu mbyino ndetse no mu banyarwenya bari bahari. Mbere yo kugeraho bagombaga kwiyamamariza ishyaka Green Party ryabanje kugenda rinyura mu baturage n'imodoka ndetse n'indangururamajwi babwira abaturage gahunda babafitiye mu gihe baramuka babatoye. Iri shyaka ryamamaje umukandida waryo mu mwanya wa perezida wa Repubulika, ari nako ryahise ryamamaza n'abadepite. Perezida wa Green Party Frank Habineza yabwiye abaturage bari biganjemo abazanye nawe ibyo babanje gukora mu myaka itandatu Green Party maze mu nteko ishinga amategeko, byiganjemo ibyo kongera umushahara wa mwarimu, kugaburira abanyeshuri funguro ryuzuye. Perezida wa Green Party yavuze ko bagize uruhare kwa igihugu cyafashe umwanzuro wo kohereza icyogajuru mu isanzure kigamije kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu no gukuraho umusoro ku butaka no kubwegurira abaturage. Aho umuyobozi yavuze ko kwegurira abaturage ubutaka bwabo bitaragerwaho neza 100%, ko ariko bahawe igihe kirekire cy'uko bwita ubwabo aho byageze ku myaka 90, zimwe mu mpamvu zabateye kutabasha kugera ku ntego zabo ku kigereranyo cya 100% nk'uko bari byifuje. Perezida wa Green Party Dr. Frank Habineza yatangaje ko ari uko iri shyaka atari ryo rifite ubutegetsi, asaba abaturage kuzamuhundagazaho amajwi kugira ngo bazabageze ku byo bifuza batabashije kugeraho.
Tuzashaka gahunda yo kwihaza mu bihingwa ku buryo buri munyarwanda wese mu gihugu cy'u Rwanda agomba kubona amafunguro yose atatu, ku buryo nta mwana agomba gukubitwa ngo ryama kubera ko waguze icyo umwana wawe. Ibikenewe gusa ni ugufata ingengo y'imari y'igihugu tukayongera muri politiki y'ubuhinzi n'ubworozi.
Iri shyaka ryanamamaje abadepite bazarihagarara mu nteko ishinga amategeko, nabo babonye umwanya wo kwiyereka abaturage no kubagezaho ibyo babahishiye. Uyu ni Vice Perezida w'ishyaka Maombi Karine, akaba n'umukandida depite.
Twebwe nimudutora ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, mugatora Frank Habineza, mugatora abadepite baturuka mu ishyaka Green Party, tuzashyiraho gahunda inoze yo kugabanya umusoro ukava kuri 18 ukagera kuri 14.
Abaturage bari baje gushyigikira Green Party bagaragaje ko hari icyo bifuza ku mukandida wabo.
Bo icyo yatugezeho ukoroshya ubuzima, mbese usanga imibereho igoranye.
Kwiyamamaza kwa Green Party kwakurikiranywe n'inzego za leta zirimo abayobozi b'umurenge nabo mu kigo cya leta gishinzwe imiyoborere RGB. Asumutakaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Umukandida wigenga Philippe Mpayimana nawe yatangiriye ibikorwa byo kwiyamamaza murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe. Fulgence Akizuwera:
abantu bari baje kuko baje kubireba ubona ko bafite amatsiko yo kumenya umuntu wiyamamaza ku giti cye uhanganye na Paul Kagame, bazi nk'izina rikomeye cyangwa se umutegetsi ukomeye hano muri iki gihugu. Ntabwo hari abantu benshi ugereranije, hari abantu hagati y'ijana n'ijana na 150. Icyakora bitandukanye nanone n'ubushize ko byagendaga bigenda ashobora kuba wahasanga abantu nka 20 cyangwa 10 gusa. Abo bantu abona bashije kuganira nabo nababazaga n'iki cyabazanye hano isi mwaje gushyigikira uyu mukandida, bakavuga bati twebwe twaje kureba gusa muri bwa buryo bwo kwakira abashyitsi, ku buryo nabo babazaga bakubwiraga bati turumva ibyo ari kuvuga azatugezaho nta gishya gitandukanye n'ibyo twagejejweho. Ukabona ko arabaje baje nk'abaje gushungera kurusha kumva ibyo ari bubabwire.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
byiza nshuti bakunzi mwese mugurukiye radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanigezwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njye muri kumva kuri micro ndi Karemera Patrick, ikaze. Hirya no hino ku isi, imiryango ya leta n'itari ya leta usanga ishyiraho imbaraga nyinshi mu kurwanya ikibazo cy'abangavu baterwa inda batarageza imyaka y'ubukure. Harimo gushyiraho ibihano bikomeye kubatera inda abo bangavu, ibiganiro by'urudaca biratangwa ahantu henshi hahurira abantu, ndetse no kubitangazamakuru binyuranye bakangurira abantu kurwanya inda ziterwa abangavu batarageza imyaka y'ubukure. Nyamara nubwo hitabwa cyane kubangavu baterwa inda z'imburagihe, ku rundi ruhande hari basaza babo bakiri ingimbi batera inda z'imburagihe batarageza imyaka y'ubukure, bikabageraho ingaruka zinyuranye kubera kubura kirengera. Ese abana b'abahungu batera inda z'imburagihe batarageza imyaka y'ubukure nabo haba hari ingaruka zibageraho nk'izo tuzi cyane cyane dusanzwe twumva zigera ku bakobwa? Mu rurimi rw'Ikinyarwanda hari imvugo zinyuranye zikoreshwa, urugero twavuga nk'ivuga ko umwana wese ari nk'undi. Iyi mvugo akenshi ikoreshwa bashaka kuvuga ko nta mwana uruta undi, ko umwana wese ari umwana. Gusa nubwo umwana wese ari nk'undi, akenshi usanga abangavu ari bo bitabwaho cyane mu gihe batewe inda z'imburagihe, bahabwa ubufasha bunyuranye kugira ngo barengere ubuzima bw'umwana w'umukobwa watewe inda. Imiryango inyuranye haba ya leta cyangwa se yigenga usanga akenshi igerageza gufasha abo bangavu, harimo kubaha ibikoresho by'ibanze by'isuku, bamwe bagasubizwa mu ishuri ndetse n'ibindi. Nyamara nubwo abangavu aribo bafashwa mu gihe batewe inda z'imburagihe, byagiye bigaragara ko abana b'abahungu batarageza imyaka y'ubukure nabo iyo bateye inda z'imburagihe nabo hari ingaruka zinyuranye zibageraho nyuma yo kumenya ko bateye inda, bityo bikabatera ihungabana. Ese abana b'abahungu batarageza imyaka y'ubukure mubona n'iki gituma abantu bumva ko nta ngaruka zibageraho nk'abashiki babo igihe bateye inda z'imburagihe? Ese ubundi hakorwa iki kugira ngo nabo bitabweho cyane cyane mu guhabwa ubufasha mu bijyanye n'imitekerereze? Mu nkuru yatugoye kuyibona, twashatse kumva ku ruhande rw'umwana w'umuhungu wateye inda afite imyaka 15 ubu ubuzima abayemo uyu munsi. Munyemere nakire mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho byinshi yaduteguriye kuri iyi nkuru.
Mu nkuru zikunze kumvikana ndetse hagashyirwamo imbaraga nyinshi ni zigaruka ku bakobwa bakiri bato, abo bita abangavu baterwa inda batari buzuza imyaka y'ubukure 18. Nyamara ku rundi ruhande hari bamwe mu bahungu nabo batera inda batari bageze iyo myaka, ariko usanga batitabwaho uko bikwiye kandi nabo bibagiraho ingaruka zirimo ahanini izishingiye ku kwangirika mu ntekerezo n'amarangamutima.
Bravo. Umukuru. Ukomere cyane.
Twasuye umuryango umwe wo muri kamwe mu turere two mu burasirazuba bw'u Rwanda. Urimo umwana w'umuhungu ubu ufite imyaka 17, ariko afite umwana yabyaye uri hafi kuzuza imyaka 2, kuko bivuga ko ubwo yari afite imyaka 15 yateye inda umwana w'umukobwa babanaga mu rugo rumwe, we wari ufite imyaka 17.
Nari mfite imyaka 15, nkaba narebaga mu mwaka wa 6 amashuri abanza.
Uyu muhungu twise Habimana, izina ritari rye kuko yadusabye ko imyirondoro yigirwa ibanga, wabaye umubyeyi ku myaka ya 15 twaganiriye turi haruguru y'inzu y'iwabo. Byagaragaraga ko afite igihunga. Umurebeye inyuma ubona ko ari umwana w'umuhungu ukiri muto. Avuga ko akimara kubwirwa ko yateye inda byahise bimutera ubwoba.
Ntanjye ko ntabyo narinze nyine ngo nabivutse ko ngo na jivane kugira umwana nangira ubwoba, numva nakiyahura nyine ko umutima ukambwira ngo byihorere ngo nicare ngo ntumve, na mama akajya anganiriza akanambwira ko nimba ari byo yihangane.
Wumvaga ari iki kiguhangayikishije muri icyo gihe?
Yuko njyanye nyiri muto naruzuye imyaka yo kubyara.
Mu gace k'iwabo bikivugwa ko Habimana n'umukobwa babanaga mu rugo bombi biga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza bateranye inda, umwe afite imyaka 15 undi afite 17, n'ababyeyi babo babanaga mu rugo rumwe kuko Habimana afite papa na mama kandi babanaga nabo, ngo babanje kwanga kubyemera by'umwihariko bibaza niyo koko ngo baba bararyamanye, ukuntu umwana w'umuhungu yateye inda kuri iyo myaka. Mama wa Habimana nawe twaraganiriye.
Byabaye ibibazo nyine. Kubyakira twumva atari byo tubasha kumubaza ngo twareba n'imyaka afite, natwe twumva ntitwabyemera.
Atubwira uko babyakiriye nuko abaganga ngo bamubwiye ko nubwo bidakunze kubaho ari ibintu bishoboka.
Ubwo tukumva nyine bidashoboka. Kikoze kwa muganga niba batwiye ati mwihangane mugende mumube hafi mumurinde ihungabana mumurinde kumuhozaho urutoto. Ati hari ubwaba atari we cyangwa akaba ari we atariko ntabwo bikunze kubaho ku mwana utaragize igikuriro atariko nyine iyo byagenze gutyo nyine mubyakira gutyo. Yashatse nko gutorongera ndamubwira nti garuka kwa kise. Byabaye ikibazo nyine hano mu muryango nkubwire ngo wenda iyo uhagera nk'icyo gihe nibwo rero ubone ko bikaze ubwo ariko kwa muganga kuko tubona kuri RIB nagiyeyo babasha kutugira inama cya ngende mumube hafi mudatuma umwana ajya kure tiyana bacika akagenda kuko tubana nawe gutyo nyine mu bibazo tumwe turakiga mu wa gatandatu
yabimbwiye
ubwo tubona agiye ku ishuri mu wa mbere kikoze yazanye amanota yo muri esi ubwo bakoze nk'ikizamini cya leta aribyo bibereyemo aribyo bibazo bihari nta n'umwe nari nzi ko azazana n'inota narimwe ariko nkanjye nka nyina nagerageje kumwihanganisha mu banka hafi murinda uruhuha mbese nayo ndabimwumvisha nawe ageze ahabona nta kundi byagenda arabyakira nyine gutyo tubyakira gutyo mu muryango.
Uwo mukobwa watewe inda ngo yahise ajyanwa mu muryango w'iwabo aho yari yaraturutse ndetse inda yari atwite iravuka ubafite umwana. Ariko kuva icyo gihe Habimana wayimuteye we ntaragira umutima cyangwa amatsiko yo kureba uwo mwana bivugwa ko ari uwe.
Ntabwo izi nta nubwo ndanamubona
kubera baramuguhungishije.
Mama wa Habimana avuga ko wenda igihe kizagira uyu muhungu we amaze kugira imyaka y'ubukure akazumva ari inshingano ze kumenya ukuri k'umwana bivugwa ko yabyaye akamurera akazamwitaho.
Ntabwo twabiyoberwa umwana arahari umwana ni mukuru amaze kugenda nta kibazo nabamubona batubwira ko nta kibazo afite umuntu natwe tuba badutiwe na nka nyirubwite niyumva we umwana akaruwe amaze kugira ubwenge avuga ati nyamara wenda nta mwana n'uwanjye wenda akabagerageza akavuga ati reka nkuri ko nshoboye wenda mwiteho.
Mu butabera mu Rwanda hari agace k'ingingo y'ijana na 133 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange kavuga ko iyo icyaha cyo gusambanya umwana cyakozwe hagati y'abana bafite nibura imyaka 14 nta kiboko cyangwa ibikangisho byakoreshejwe nta gihano gitangwa. Icyakora dutegura iki kiganiro twashatse kumenya uko ubuyobozi bubyitwaramo iyo bibayeho ku mwana w'umuhungu nawe utaragira imyaka 18 y'ubukure atera inda maze umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Umutoni Jani agaragaza ko imbaraga nyinshi zashyirwaga mu kwita ku bakobwa ariko ubu n'abahungu bagiye kujya babitaho cyane.
Uburyo bwabo ndabona atari umwihariko cyane ahubwo ubwo wenda ni step abantu bajyaho bakarora ko tubaganiriza muri rusange ndetse n'ababyaye nabo bangana gutyo nabo tubaganiriza nya n'abandi ariko tubereka ibibi byabyo bakagerageza rero nabo kubitinya tukabereka ingaruka mbi zo kubyara imburagihe ariko tukabereka no kuba umubyeyi imburagihe ko atari byo. Ubwo byose ni urugendo guhagarika no gukumira ibi bibazo ni urugendo byaba kubateye inda batarageza igihe ndetse n'abaziteye bakuze tuzabishyira no muri topic yacu y'ubutaha ku buryo tubegera by'umwihariko ariko uburyo bwo gukumira bwo turabukora cyane.
Umubyeyi wa mwana w'umuhungu ubu ufite imyaka 17 twise Habimana wateye inda afite imyaka 15 avuga ko ubuyobozi bukwiye gukaza ingamba zo gukumira inda ziterwa abangavu hatitawe ku bakobwa gusa ahubwo n'abahungu bakwiye kujya bitabwaho cyane kuko aribo bazitera kandi nabo bagirwaho n'ingaruka.
Wenda nkatwe ababyeyi hari ibyo wenda tutavuga bimwe ariko mbona ari inyigisho nabo bakwiriye guhabwa nk'abana b'abasore nako bakiri nk'ingimbi nyine ubwo ni ukubabwira nk'ibijyanye n'ibyo myororokere wenda nk'abantu hirya no hino nuko inaha nta bufasha buhaba mugani ngo wenda badufashe bigisha abana hariya babyita karabu sinzi ngo wenda bakabasha kubigisha abana bakamenya ukuntu bagomba kujya bagenda wenda nk'uyu yari akiri muto nubwo nabikoze ntabwo arazi ngo ari gukora ibiki cyangwa bizabyara iki.
Abahanga mu by'imitekerereze bemeza ko nubwo ingaruka zigera ku mwangavu watewe inda ataragera imyaka y'ubukure ari nyinshi, ndetse zimwe zikaba zinagaragara inyuma nko gutwita, kubyara no kuba yatangira inshingano zo kurera cyangwa kuba umubyeyi akiri muto cyane ugereranyije n'imyaka ye, guta ishuri n'izindi. Ku rundi ruhande, n'umwana w'umuhungu wateye inda atari yageze iyo myaka y'ubukure bimugiraho ingaruka nyinshi zirimo ahanini ihungabana mu mitekerereze, guhora yishinja cyangwa ashinjwa na sosiyete ko yazanye umwana ku isi ariko atabasha kumwitaho, kugorwa no kwakira kuba umugabo cyangwa umubyeyi imburagihe n'ibindi. Ibyakabaye bibishingiro ryo gushyiraho ingamba zo kwegera abahungu nk'abakobwa mu gihe hatangwa ubutumwa bwo kwirinda inda zitateganyijwe ziterwa abangavu, ndetse n'imbaraga zishyirwamo kwita ku bo byabayeho ari uwatewe inda n'uwayiteye, bombi bakiri bato bakitabwaho kimwe. Nitwa Noel Imana Ishimwe, shimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo.
Ngaye nguko rero dushimiye cyane umwana w'umuhungu wahawe izina rya Habimana kubw'umutekano we ufite imyaka 17 waduhaye ubuhamya bw'ingaruka zamugezeho nyuma yo gutera inda afite imyaka 15, umukobwa we wari ufite imyaka 17. Mwiyumviye ko kandi ubwo hashize imyaka 2 inda yateye yamaze kuvuka ariko agifite ihungabana nko guhora yishinja ndetse n'ibindi. Bakunzi bacu nimutubwire, ese mubona ari iki gituma abana b'abahungu batarageza imyaka y'ubukure abantu bumva ko ntangaruka zibageraho nk'abashiki babo igihe bateye inda z'imburagihe? Ese ubundi mubona kandi hakorwa iki kugira ngo nabo bitabweho? Mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ari 0770481514 cyangwa se kuri 0720282032. Mujye muri kohereza ibitekerezo byanyu, reka twumve agace ka 23 k'ikinamico tambagira utekanye. Reka tukumve.
Kana Ana Maria na Dorcas bakomeje gufatanya kwitegura umushyitsi wiswe umukwe, ariko Dorcas ari mu rujijo rukomeye, naho Christine nawe yitegura kujyana mu kapa kome kwa muganga. Ubu bimeze bite? Nimukurikira umukino.
Christine we,
ndakumva yo.
Uyu munsi ko waryamiriye aho na mahoro ra?
Hewe. Waramutse neza na Mari?
Naramutse.
Na mahoro da. Reka iki gikombe ngitere kanko yegere.
Si nkumenyere ubyuka izisaha.
Hewe. Burya rero hari igihe umuntu ananirwa ntabimenye, akabibwirwa nuko mu gitondo afatanira ijisho bikanganiza neza agatotse kakigira ibamba.
Ariko uri umutesi wa mubyeyi we. Unanizwa n'iki se ko akazi kose uba ufite ugakora, abana bakaba bamaze kwigira ijuru nta gitambavuga kikirimo, umugabo wawe akaba ahora yigiriye mu kazi ataguhoza ku ntege nkanjye, wawe unanizwa n'iki gituma unanirwa kweguka mu gitondo koko?
Umva, ejo muri koperative twabonye abashyitsi kandi urabizi ko arenge uri kuriya, nagombaga gushyashyana muri byose.
Yego,
rero dufatanyije n'abo bashyitsi twasuye Nyampundu kandi ahatuye urahazi, haracucumuka kubi, bishoboka ko urwo rugendo rwose ari rwo rwananije.
Ewe, hagati aho ariko Christine,
ndakumva
nashakaga kugira icyo nkwisabira kandi ntumakanire.
Igikize
uyu munsi mfite umushyitsi, umbabarire mpinge hato nyaruke njye kumwitegura.
Ana Maria rwose niko ye, ubwo ibyo ni ibintu wakorerwa usaba koko? Ahubwo ntiwakabayusa.
Oya, nanone sinari gusaba uruhushya rw'umunsi wose. Burya n'amasaha 2 cyangwa 3 umuntu abakoze ibintu byinshi.
Ibyo nta kibazo. Niko se mbwira, abashije kuganiriza Nkurunziza kuri bya bindi duherutse kuvugana?
Ibiki harya?
Umvare, ubu se aka kanya urabyibagiwa na Mari? Ntabwo wari inkora rwose.
Erega wa muntu wenge, nawe tuvugana byinshi.
Ngiye muganira ku muzi w'impamvu imutara kugucunaguza bigeze hariya. Yewe, ndakunda
Nkurunziza nabuze aho muhera pe.
Mukute.
Ahubwo mperutse gushaka kubiganiza Dorcas, mbona afite ubwoba bwo kubyumva, nuko mpitamo kumwihorera ngo ato ntikomerekereze umwana bikaba urigaruriro.
Baba we, ndabyumva shinge. Ahubwo ngo basete wigeze wongera kumubaza ngo wumve niba ntabwo?
Ya baba we, Christina we, baba rero nigire kwirebera umushyitsi by'ihene n'ibishyimbo nabuze tube tubiretse. kuko nashatse kubivugaho kenshi akanyikubitira aho guze koza kumfasha twakira abakitsi ndagutumiye rwose
ahubwo se imbere yuko ntumera mu by'abashitsi ikoye nange wagutumira muri cooperative yacu tujya twiga ku ngingo zitandukanye kandi tukaba tugira uburyo bwinshi bwo kwiteza imbere ni cooperative y'abagore bakora ibikorwa byinshi byo kwiteza imbere kandi abizi uzabikunda
erega ndabizi nzanarizamo
Yewe Patrick we.
Yes you are.
No ne urampemba iki ko nkoze umuti.
Ukoze iki seza aha?
Bere se ntagwamburana na directeur ku birobye?
Nyine nabarebaga ariko kubera ukuntu bavuga gukora n'amajeste menshi. Numvaga wenda hari amakosa bagufatiyemo kaburi kwisobanura.
Rekareka. Awese namusobanuriraga ibya debate club yacu. Ariko shaho. Kugira ngo mbimwumvishe rafiki yawe. Wewe wimfashe sukari nyinshi koko.
Oye, uravugisha ukuri se?
No ukuri.
Arabyemeza.
Ehe. Yari kudanga sahe.
Ndakwemeye ndakwemeye.
Nabyishimiye maze.
Urwandere kazi.
Ngira ngo nitwemeze itariki. Tagaruke mutumire.
Wow, mbega byiza.
Gusa yambwiye ko nubwo byemeye. Tugomba no kwandika ibaruwa ibisaba. Ariko nawe yabyumvise ko bifitiye akamaro abanyeshuri bose.
Yo! Zahuwe. Igira hina nkuyambire sha.
Kuhandagiye.
Oh, mbabara sha sinabishakaga. Umva rero. Mu kimweri gitatu ugomba guhita dutegura debate.
Ego mu kimweri gitatu siva party.
Oh ya.
Tuzaba twabonye amakuru ahagije ku ngingo tuzajya impaka.
Uyu ntabwo ari vubaza aha. Kandi nyine niyo by'abavuba. Dukeneye impinduka ku banyagatako n'abanyamuhire b'abanyarugomo. Ese ubwo wewe wibagiwe ibyatubaye ejo bundi?
Umva sha. Nabyibagirwa ntese n'iki gisebe nikoreye ku kuntu.
None se. Aho ukuru kushoboye kose. Ugenda ushaka amakuru ku hoterwa nanjye ndahita mbira ati ngisa nawe nshakira umwe muri ya groupe y'imyidagaduro hagarariye abari bo tuzahangana nishyizemo ibintu byacu bizabishyushyiwe
ahubwo nishyizemo ko azavaho imirwano
ahubwo ngwino zaha bamuka tujye gutegura yaba ari hakiri kare ngwino yewe tubona uko dushyiramo ingingo zose ziturengera directeur atazabona ahera twangira
Shuru kunyiri gitofe. Sugo utinsuinye ningira.
Kabure cyago. Nagira ngo ndebe ko ngira ubukeje twanone nsanze birenze ko nabitekerezaga.
Ariko se ko umuntu zatuma turaburiza Freddy.
Bitwaye se. Ko kampanari yange ngomba kuyikora n'ibyo nshaka n'abakozi abanje n'abakoresha ibyo nshaka.
Ko twabyemeje se.
Aha bivundi ko twatwaye no kwinezeza tukibagirwa. Winjiye uje kumbwira iki?
Nge ntabwo nabyibagiwe rero. Nuko arashatse kubanza kugukemurira ikibazo cyihutirwaga.
Funga neza utwo dupesa tw'ishati yawe dore watubusanije. Wongere unatebeze neza inyuma.
Murakoze ntabwo nabibonye. Mama byose yabibona sinari kumukira.
Niwe wenyine se ahubwo. Na wa musore ushinzwe stock. Cyane ko ari nawe musangiye ibiro. Ngaho mbwira vuba usubire mu kazi kawe rero.
Nyine narinje kukubwira ko bimwe mu bishobozwa twanyujije mu bwato ngo byaburi wirengero.
C'est pas possible. Byagiye he?
Mama gawe bambwira ko byaruhamye mu mazi.
Ayayayayayay. Ubwo n'ubwato bwa kangaye buruhamishije ibicuruzwa byanjye. Hi, cyangwa barabeshya niba ari abanyagatako bashatse kubirigeza.
Ariko se ubundi boss, nakuntu mwareka tugahagarika ibintu byo kunyuza ibicuruzwa byacu mu bwato, tukemera tukabikora mu buryo bukurikije amategeko, tutavuze ngo bimwe tubisorere ibindi bigende fraud.
Ubusenge umpangane na bariya basenze naho akantu ngo bajye babasha kubyambutsa koko.
Kuko mana yanjye, ibaza ugiyeyo bakakuboneraho.
Ariko nire. Ngiye kugutuma kandi sinkubwiye ngo ugende uvuga ko turutse muri kampani yanjye.
Yego.
Nako bugiye mu kazi. Nkore urutonde rw'ibyambukijwe byose uyu munsi. Yaba ibyanyuze mu mazi, n'ibyanyujwe ku mupaka, naho byajyanywe. Kugira ngo mbashe kumenya ibyabuze ibyo ari byo.
Okay. None se nanitegure se turaza kujyana cyangwa kuri iyi nshuro uraza kujyana na mama byusa. Erega no kuri kari akazi k'umurengera mugomba kujya munyuzamo mu kazi.
Uratangiye kandi. Njya gukora ibyo nakubwiye nire.
Nako se n'umwe
bakaye.
Ikaze bisangwa mwana wanjye. tukongera ikindi cyo kunywa se
nabwo nitwa isangwa mu kicu nitwa Damas
eh mbese
eh Damas we urashize udusuye rero
eh aradusuye
ni karibo rwose eh aha ni wangire n'umukwe wanje nawe urwisange nk'iwawe
murakoze cyane urunzi
inshuti mwaduteze amatwi mu masegonda make turatugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri yo mu Rwanda no mu Burundi umwanya wo gukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.